Yowe tie for Ojim Renegru na nyame esiesie Bishop Movie Sopoku Ajimai de asem sronko ebrae ni fro bi ka chane se asem na atumi wo won ne ba yenko fa nyame asem
nyame timi ade nyina yampa edana si wo enesu ansa na webon pa ino pamcho echina ye dabai eh enta ye de ade eh If I say me who say a day and a show day and day. On say yaya, bon sa ma ho. Me mpe se ye fani sa keke. Me mpe se di e sheho no, ye chino ho. On say, ayene se ase afashe bi, e dru suwa. E bin mukro e fria black e kwa sorry. Sunday ni ni ashe white. But at the crop pot, ye woman, ye nim. Say, any mukra, ye engine home. Engine at the crown, Tina Michelle, the bizarre question. Sabaya, ye dear Juni, Ebisidia, et sanus, ye uncut any name on pie. Yet there was sit to me in a rua. Who fit it in outdoor ye? Who can a boa moja one pet me a sorry? One pa boa moja, and into which she said, oh, do ban. Emoja, ebe pipa ye boni. Eya de kesiye, inshiran kaunti ni, ye mounsu. Ye di eni so echi. Dia ye kanisa ye sroma, ye nyina hon adichi, ye ni adisaye. Ema ye mfani se bibi keke, na afibia na ya ye. Na afibia na ya ye. Sano di ema ye shi. Ne mama wose ye juna hon, ni ye hon. Ni etumi fa ni ede ya de papa na de enti obeye san no ayem fa so de amae ye yadum boye kan ye hu asam ne te san kru amae enti ase ne danu duru so ayenim angu ase wa mebre kwa o mabre no mra mfa so enu nti na se nipa ba akompo esesana junior e ma abofo e wo soro anigi san se wa bebre obebre Enye mufasu. Ye fatu me ya ni ye di esie domu. Womu ni sa chance ni biyo. Enti womu sorry ya omu ni ye di esie sa. Ye fatu me biya ti sa domu. Ye bretu me biya si. Ye chichi tu me biya. Eja wutu me ni nye kesu yesu. O yesu Christu dimu. Amen. Ye de nyame asi. Ife se yeshwe bibi kakrebi wa Matthew chapter 26. 31 hokono.
Matthew chapter 26 verse 31. O say, Ena Yesu se won say, Me hube ye mwenye nas into dia anadri. Na watro say, Mebo uja shefono. Na ekuonu mwenye abo apiti.
Oh, asama woki kani nyina achiri e wua. Na obabi wu. Enyade kituwa, tu asuma ye.
Verse 32. Na mesori echirino, Medi mwenye mako Galilea. Petro buwase no say, Se onhuba ye won yina sintudia mpoa me de erenye me sintudia da
ono o kanu no onim o na petro de onim ti se de emu binum enhunu de da yanim no eye emu bebre se adeketu obi na eda enipa anim e wo da e de akyirim obi a bebre bre se no o se san na do na edi bobo ne nsam ne nan mu no behwe de abu mi ni watan a enya adeketu o nti yenhwe ni ye pa Petro de ote sa o kane sa keke ti no onim se ne siti o so ho be yo bia kra ahomete ana obi fere ana obi suro so beben wa enye me petro me de me ti me nye sa to asuma me
verse 34 yesu se ne se no kre me se wo se anadwe akokore mo na wapa me prensa
o to aso kan a ye time no ene ade na ye hwe no I worry, but I see a young kitten kitty be womb. And to shout out to us, Okaya. A druso. Okosun, so ya, ya, pa. O pa, no, three times. Third one, no. And what is Hakokobon? And to Okosun, papa, papa, papa. And to a maya who send you my be a while, yam funny say. Send ye a wuno, no. Yes, sir. Bibi womb. Bibi wachiri. Yam funny on my light da. Yes, Christo, obe who say a dear Oko any more day. If I show the jump, call him, call 36 mile.
met me medri nyakopon asori dan na mesino enansa na asofo peni no sori katwe ne se umwabi ede ho na yenu widi adanse etia we na yesu muana no na asofo peni no katwe ne se meka onyakopon ti asofo no se se woni kristo no nyakopon wa no a katwe yesu se ne se waka na aso meso mo se Every inne, Ubehun only paban say or to 2 million unifa, now our reba munu kumso. Verse 65.
And I also for penny listen sign at Tadia. Usu on Cassa, Afro Cassa, Usu a When you know, I was say a little too, and your ma, ye numu, emu. Yam fan your ma, rememru, Christosum no, and yamres how. He said, Oh, kind echo any more. On the afi, an answer a bribia ye jai. Nipa baako ma wo mu na yakum baako enti na enka ye baraba ene yesu omumu baako na wosi ejan no nanso ye time ni enti na matu asimu ame ame ka ko no enkofuo no e pray say ye be jai sa wudi ni kromfuo no na yakun yesu wutiemu ye dede ka kire enkofuo sa monka no onku yesu no ja baraba onku yesu onku yesu ey kromfuo wudi ni yen jai no Nemum yen ku Yesu Christo. We no sa we anum na sem we no. Bia wo ye Christo ni bia wo hye no nsu. Wo mpota na wuti mu no. Wo ka sa wo ye good nti wo ye be papa wo ne be point. Ye be point kon concerning to kwa pefu kromfo. A wo ho. Onu ye be ka sa wo ye good sin. Nti yen hwe se bibi wo ha. Ye mfa yakumande a chire mane ha ye. Ye papa mpo mu de ye no. Yesu Kristo mpo omusi ye nko onum ni enjai kromfo enti se yanka ade papa wo ye ankyerewa e mane hawo de ye ka bia no ye din esan se efri tete ena nioma eti sa enti omutumi ye ya ma ye jai kromfo no na afi yakobu yesu atan no ohini osha abranti minim de wono ho enti mu pese chinchina ikunu Ti samre no enipa nyina ka bo mu se yenkunu nanso na nyankopon empene so ono odi begi yenkwa de nanso na nya bone kwan so onka se nipa na yedi boye ni onye di boye ni emre otumi ka se meja meja ade no apam ni yebone no ene kogunu so na nyankopon na ni ntumi hwe bone nti saa time na osi oyi nani nti oti load no eno nche so yebone ni Opesu oye sade no so no onye bone no de begi nipa bebre afri ye hawo ne amani so enti mi pese wuti asese enya de papa awo ye no ene nipa beka ene nanka bo nsam wada omu wade papa no mpo omu beka ho bone a kire wade papa no omu beka ho bone a kire obo nse nipa no bre na wo ye omobbo na wo dwene ne ho no aboa no no ya prewe Aban shenimu. O papa yeno yanya asam di ama eno. Nanso nya nunti na de paura di pesa o ye ube jai. Omo e yese Yesu Kristo. Emo mo engu. Ni enjai di boyeni. Enti se ye ubi ya emane hao. She radi esanse. Ifri sab. E yese adi eno. Ache. Ache. Omu titi Yesu Kristo na ne wose ba na wose ba na wose chro somni bam na wose ni panya kwan adwane firi bone mu ede ede akyire na wose ba nti eni kwan se ye titi wa opa ba na okase afedi mabre sa musimi mi eni pabone ni mimi ti se dia ene memmo hu se miti se da bi eni kwan se ba sa hwerade o wafa Enipa esise ya Nyankopon se nyesa. Enipa esise ya Nyankopon se nyesa. Omu ye ne sa ni nyina no, ohene no, ne yirada, Awurade yi no, ayi no kye no. E ma afi ade a oba ne fam no, osuma se ye ntumrika. Enko kan kye ni kunu se, sa nipa tene no, oma boni bi emma one ne ntem. Nti ohun se wanhwe ne hu ya emwa no. Wanhwe ya nipa betan no wanhwe ya nyankopon so bubefu no nti okachi omse nti den na waye na ye nkunu omse wo de ye se bona senuem Nti o ru ni nsa na o jan numa wo mu. Because o ka se wo mpeni a omum ni ni benya asem. No ka se mpeni so a Awurade so ni ni benya asem. Nti o ru ni nsa efri sa moja e dibim num. We chira wo se de nipa be ye bia e ma wo ba mu mu. Ma mfuma Awurade. Awurade onja wo chidi. O wafa. O ma papa ni yire koka chire no. Nti o twi ne ho. Na ba bia ye de ni se empanyimfuo yi ebra ye bo papa ye senu mu wie ye na owu ye no na papa na papa ayi are matia osan hwan no obegye efunu de koto ono ni dam na mu no egofu e maya titi na ekunu chinchina musa se ei ohini dada fon ohun de ye dia to Jesus Christo enti wu ye tu di won tem ho na obu afu na eyo de efi omo edin bi omo di fro bia no sana urade de flow ana enye sana urade de flow obi no be ji awiata so no be nya ne punishment eti ye din mo mo fro e ma wo bu mfu na mfa nsa e wade papa am si dada fo no ohini o si owu a 3 days oba sorry sa yan kwan kwan wen efunu no ne nko ofo no be kwa ko wi anajo no ma kan che ye se wa sorry enye ejire de na ada no ebe chen kra de ebe chen dia wa ye e dia chire yen wo hanu nti a chi se ye ko wen ifunu opne so om ko wen ifunu no yakobon e bibia na o hwe wo nti ayi ho 28 ho verse 1 e ko no mpesa mo kan ma me ye time no ye time no yesa bon se ebe bon pa e kakra bi na time aso mo kan 28 1 e ko no ma me
Matthew chapter 28 Verse 1 not say, Nahomi danu tree mono. Da a edi na watri kaino ahumalachi. Maria Madeline, ne Maria bakunu base or rebeshe edan. Na she asasi wosu pi. Na eradibo for free stro sane by. Bemuni e bonu free edano anu. Na otinaso. Na ne wot se e yinam. Na nata de wase e sukotria. Na ne wunti. I am for no.
Omo mo kwere efunu no. Ade e we si ye no. Ye si omo popo yankasa. Omo suro yankasa. Omo hunse papa no oye nyankopon obampa. Bibi si ye asase wo so yi. E ma abofo firi suro ebe muni ebo no. E to nche na otena so. Afi nkofo no omo ayi ti se ewufuo. To asuma ye.
Na oye se ewufuo. Verse 5. Na obofo no bua se imana se mudie munsuo
ati ose mudie munsuo mudie ye nimse mo ba hwe Yesu Kristo a ye bo na senuam no enti mo ma munsuo na sankofo de wo se hu pa ene to o munsuo san se o mudi nyankopon asem ho agro aha
mudie munsuo na minim se mo hwehwe Yesu a wo bo no asenuam oni ha na wenya ne se de okan ye no momra mehwe fa ko a na oda no Na monko intem e kokan twen esia fo se wenya ne efu ewu form na hwe oridim enim kan akọ Galilea e ho na mo be hu no hwe maka atrem verse 8 na ofri e da no hu intem ara de ehu ni enije kese tutu mrika se orekoka atre ne sua fo na hwe Yesu hia won kan se me mamu amu na waba beso menai
On sir, oh, she almost catch him so, Mamma. Bibi Papia will be a radiant home. Oh, no, Bemma or more home. A die, dear tree. Say, see, I crano, or my woman, a woman, ye. Eh, or my da, to us, mommy.
Now, Baba's son, and I got so sorry, no. And I used to say, one say, Monsro, Monco in Conca in Cheminia, no more, Galilea. Now, I want to be home. Na orinko no hwe aremfo no mu be no ba ba kro no mu be ka ade esi e chere asofo mpe
omo mu ko hwe osi e be wi a yesu funu no afi de omo aba e be ka de esi a chere empanyifo na esum a omo no aha
na woni empanyifo no hye na wotu ejina wo ma asofo no sika bebe
onzo mbe ka de esi ye no eno mse nti enkofo e be hu no ma gie di se o yankopon e ba mpa Dabi, omu shia enu omu jini enu omu fre asuma phone anasa eyi phone soja phone Oma no mu kwa ko wachi efunu no. No mu e bribe wo mu. Kosuma minti.
Ka se, munka se anaju aya da no. Esuafo no ba beria no. Na se yedru amrado asum a. Ye be chere no mu. Na mo ho ankem.
Oh. Nipa na mo se ye be wi ani funu no. Enti mu ko wachi no. Afi ye wi ani mo hu se wasori ampa. Afi de se se mo dane mo anu se ye be wi aye. Na mo ko wi an ye den. And Tiafi Muna Moka, you are your phone, sir. Munjiska, Munko Chantro, and Chiro Hinino. There's a bassa munya some cry, ye be cabby, a mamma. Aha, a ye baby, I will say a shame ye, young coupon owed to me. And Kofana, ye ne answer a chile or mamma who say, or Tiasi, Nanny Bampa. And so moon said, Papa, ya, you woo ya, ye so big Johnny, one in a yanino. Was sorry, ampa. And to Umko Kaino, now I say Umuya day, Edisica, as a sacasano. Now I say, attend your hobby, see and ne. Meaning, say, attend, say, Omutia bribe, ebesi ne. It's answer, yes, Christo, or sorry, ye. Said you are Kayan, or sorry, ye. Both one Babi Muni Buono. Now, sorry, ye. Who said, baby, almost as I cheer more, baby, say, now Maria General. No catch the nipan se misro. So won't be a da chemi. And to a man who say a ya no ni yesu Christo. And see a nipani hunu de wom. De awo koba omu ka e fa hunyina no nyan kupon beme nipa e hunu kre. Enu ya wo dia. Na de tosu beyon suni se wa breye. Then she de ofa munyina. Ey, asama y chatu ni pasu e din pao. Na no kre so ye se ye be kataso su e din. Now, so for an inny, you know, be a yang, ye be young quanginty. It's a young she say ye ben nanty one and nim will pay him. My young fanny or may be a near grow. Yan nanty, I want a cream, or an acquire fool, or did to me, or say canin or buy to say grandma. Oh, mutinta, so cry, Uncle Sir. Maybe I can't carry over your time in here. Your tinta, so near the demurse and then a pine a pump him. Na ye titi no so odi ne ho agro ye di ne ho agro na so no mi se de obe ye no emfaso obi wo ho mame no na so ba pim sabrei wo no mfaso kura wo ho ma wo no mame no no de ope bia na wo ye de nyankopo asem ka kiro de no de da bi enye no na obefa ene ti ase ye se sa insta na wo ho no enye ade kitu obi enye bibi mremre bi enye se okodi agro bi Oko bre yankasa. Oko titi yankasa. Fiasa titi nukure nyandru muno. Bible say, nane hon yira yira no. O say, na yura ho, ni yura ahwa di ko owo mu. No ako bompe, no aka meja. Media ya mea, eka amenko akameka se yi kruwe. Na anso nye di awo pe na mepe. Anu titi se menom kruwa nano. Wa famu ankasa enyo ma wo ya famu no ba kokura ni wa wo se to a wo begina etu a wo begina ni pa no edi wasma wo yiye na wo so di eda ho obo wi ana so di ama no enso ni mi se wo ye adwuma e wo nkwagye ho ono wa anya wa ni di ehu o wo ye wa menu mi ni di ehu enso yen yenye wo ye di ehu wa ya to ho na enso so be ye bi Oso be chiri bone. Oso be jai ni oma bi mu ato ho. Na wo de afa ade papa o de ato ho. Unse nkola ni kan Yesu de ni nkwa ato ho, ma fa bo mebo. Wa ye bibi, na wo nso di bibi ne be fa. Ye mfa sika ntɔ. Ye mfa bibi a na eto na emo mu de de ensesan ye. Wo se sɛ ye ka ye bone chire na, o ye ne kwarefo ani tinini, so o de ye bone be kyɛn, na wa te ye ho. Afi de enti no. Okay, John 1:12 say, "One a genu no, do do a geni didi yeno, oma won to me, so onye nyanko poma. Enti bibi oha wuye wia onu suye bibi. E masa e wo we mu brei empa oho na won konko suwa de di echi. Mi mu yanka unti mi da, unti mi. Enti emra we ene mra, ubeshe." Now I say, "Sat wa jini, every anyo me biya unemu. Anya sa emuwa, yɛntwee ho ɛmfiri nneɔma a ɛmfra ho nyankopɔn asɛm wobɔ yɛ kɔkɔ ɛwɔ nneɔma bebree ho na me deɛ fa to wo tiri mu na dwene ho nkanduru easter sei kura a anka wobɛdwene bra papa no bɛbrɛ no ho wobɛtena se na wo kaikai sɛ ei nti nnipa dasani anaasɛ obi a ɔyɛ ɔwɔ nyame tibiam atumi abɛdane ne ho akɔ fam se abɛbrɛ se meme nti na sɛ ɔse ɔbɛhwɛ ne brɛ no sɛ ɔbu matan a nti ɛyɛ sɛ mede deɛ ɔde ama me no bɛdi agorɔ anaa ma yɛmfa ni agorɔ moma yɛnwene ho da ne dan nyinaa na yɛntu anammɔn a ɛsɛ yɛmbɔ nneɔma bi a ɛmfra no ɛnto gu ma yɛnhwɛ nneɔma bi a ɛmmoa yɛn na mfa yɛnkɔ baabi pa ɛde adi akyire wobɔ nsɛ wode saa woyɛ deɛ wopɛ saa da kopɛ wohu me ba ne kasa ndeɛ ne wɔka no ɔkɔ baabi a ne wɔkɔ no ba da biara nso wohu nnura deɛ fa n'ani so dakropo dakope yɛnwene yɛn abrabɔ ho woda na wosɔre anɔpampa aserɛ awurade sɛ adeɛ bɛsan akye wo anadwo a wokɔ da no ada ne obi ɛm sɛ obi awu anadwo amanani agye menim ɔse obi wɔ ha ɔkɔda ne wawu ɔkɔda ne wawu kyerɛ sɛ waka saa ei nti obi kɔda ne wawu a yɛwo da anaa sɛ ɛyɛ dɛn obi wɔ ɔkɔda mpa adeɛ nkye no na ɔnka nte asefoɔ na sɛn na wokɔ no sɛn ɛna wokɔ no anaa sɛ wode fa ɛwuo no fa to nkyɛn yesu ma yɛ no so bɛba opia a sɛn ɛna wobɛhu no ɛda no duru hɔ wote pɔpɔpɔn no a ɛda ade ɛna ɛbɛsi ɛfisɛ ɛnyɛ obia na ɛbɛtumi ahyia no ɔbɔyɛ kɔkɔ yɛpɛ si ahyia no a ɛwɔ deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ nti daa ɔsi ɛbisa ɛho sɛ ei nti saa anadwo wei a merekɔ da yi nti sɛ mete abɛn no a ɛhemfa na memfa nti anɔpɔ wei a masɔre yi nti sɛ mete a ɛhemfa na memfa nneɔma wei nyinaa ho hia sɛ yɛbɛdwene ho adekyeɛ ne adesan ɛno ho hia yɛ ɛwɔ sɛ afei wei nkɔ na awieyɛ no na masi fie wei na matɔ kaa wei na mayɛ saa deɛ wei saa ntoma wei na mapam na mayɛ se ɛno na hia no ɛno nko ara na ɔdwene ho ɛno nko ara na ɔdwene ho ɛdabɛn na wonim sɛ wobɛkɔ akɔduru fiti anɔpa no kɔpa nwuma nko anya wodi a o akoa bi a ɔno ne yɔnko driver anya fight twan mi kɔsi nkurɔfoɔ no na yɛmi ani ɛbɛkyerɛ deɛ ɔyɛ bɛrima wɔ ha na ɔtu ni kaa mese ɔkɔɔ yɛ a wanduru baabi a wɔrekɔ no na ɔkɔwura kaa se ɔne nkurɔfoɔ no nyinaa ne buafua ma sɛ sɛ momyɛ no ho ana ɛyɛ bɛrima na hwan na yɛ ɔba ha yɛnhwɛ yɛabrabɔ yie yɛnhwɛ sɛ ne ɛsitutu anammɔ yi na ɔwura bia bɛbrɛ ɛde ayɛ nsɛ na hɔ ama yɛ nti sɛ wopɛ nko ara deɛ a wobɛfiri baabi a yɛsiesie ama bɔ nsam a ɔdaadaa yɛn ɛde akɔ no mu na sɛ wompɛ deɛ a ɛno ara so na wobɛgye nti yɛnhwɛ ne yie na yɛntutu yɛanammɔ yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛde adi akyire no yɛnka akyi nkechi Awurade Yesu wa ma me tena bia pa tena bia e kro tena bia e shrei ese se mi hwe ma kwa nsuye na mi tena bia no o anyera Awurade Yesu wa ma me tena bia pa tena bia e kro Trabia Eshrein Esese Mishwe Mishwe Mabra Makwa Insuye Na Mitra Mitra Biano Esese Mishwe Mishwe Makwa Makwa Insuye Na Mitra Mitra Biano Oh Anjera Katu Wanina Yemompaye Oh, Awurade Yesu wa ma me tena bia pa tena bia yɛ kro tena bia yɛ hyerɛn ɛsɛ sɛ mehwɛ
Misha Makwai, Makwai Suye. Oh, na Mitra, Mitra Biano. Anyera.
Eradia Bebre, Amaminu Mienu. Yen Shesi Betumi. Ananti said Yahoshe. Ne de de chino. Yanko is soon. Any asitribia. Pacho Yen sorry, Muni can fire to Christansa. O see a kind of bonny channel and a quaff on it in any so dear bonny betcher, no tea and one for the antino. And you're riding cassa, and you're riding cassa your time, no, and you're riding cassa, and you're riding cassa, and you're riding cassa. After me can't get him, I'm riding me down. So I bet be a money. On man who say be woman him. On man who say yes, who buys a grandma, a cheer your but is hiring at the time, and I mean, better me too. Me don't say what's my dear mammy. Mammy 22 and I'm all ye, the day dear children, Manchira, we sujim. A jamida was said, I would do me, I may fat to me be a domo, mammy may a dom, yansa, nim dear, young fan nanto or quine so, na I do say, yes, pia, young catch me, yet I was say, fat to me be a domo, or yes, sujim. Amen. Ya bumpayo, young sorry, a time no. Mitra Biano, ya bompaye, ya bompaye, ya ne rade kasa, ya sre rade, onye ya dum, bebiya ya nanti sedi ya epakudu, ena oma ya nsisanya, wabiya ya ni wakasa achre ya, oma ya ntiasi ya, oma ya nsisanya, ma ya ntumi nanti, sedi ya beye die die chile, ya ni munguasi. Ye bompaye, any brusso, ye bompaye, yes, your chances, I 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 am.
Transformation of God, transform,
yes, your chances, I am. To be a radin society, 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 a radin. This is I. This is I. Our yes to him.
Amen.
I won't send any party. What me who will be from up and you may know. Send your man I can't want in. I will say a slave radis or moy. Yen Nantu and any more pay him. Now Debbie Radibatun Safran, Yanya baby papko, Yanya Radicasa, Onya Yadum, Onya Yadum, Onya Yadum, Onya Yadum, Onya Yadum.
You show us grace of God that we walk according to your will, Lord Jesus. The walk of righteousness, Lord. To walk on the perfect before you, Lord. To walk on the perfect before you, Lord Jesus. We ask that you help us, Lord. To be perfect, O God. In peace, Lord. In deep, Lord. In the work of God. In speech, O God. Father, we pray for that perfection. Lead us, O God. Lead us, O God. We pray for your help. We pray for your help. We pray for your help, Lord. According to your perfect will, Lord Jesus, that we walk of God, the ways of God, who know your ways, that we do the things of God. Bless Lord, keep our hearts still in the heaven. That we be pleasing, Lord Jesus.
Ah, yes, to him. Yeah, cause of bumpy. It's answer a year and a bainty. Set us when you are bro. Only a meeting, almost a car cran near town for neighbor. And to almost the normal hood door, a beguiasi. All court. A basem, cabritism, some my fresem, a dunsism, only a bed pansam of yassi. Nickasa hood door. Obit me can say, yes, watch. Obeba quabada dada. Obit me can say, or to trouble swa and quabedru. Udru ha no bi kasa adwane je okran kwa mentie no esan se se yesu maya ewu oho ana meboa yesu maya ewu oho ubetumi ewu enti utina se se yesu maya na che enti wo ye dia wo pe wo nante kwa wo pe so obitumi kasa me enko yenko pesika dro wa ha yenfo ha obi nipa kro no ya dia pa wo no oka che nipa ni se se wonnom akora foforo mu ja Unyes kapa ubesorano pano na ba bia upesi no na bondo bondo ska bondo bondo nugo nipa ni chano Uchan. Obi kasan some funny chawa. Then when you name that what Nasia could do. Every crumb I call that Saturday night, dear Chia. And I'll call Obeco. And see any sign your Mahununachi. Shasa Ubejina. Time I already be piano, Ubenya Biako, or Frau and Tamsua, Ubenya Biako, Bompire and Nibriso, Bompire and Nibriso, Bompire and Nibriso, Bompire and Nibriso.
Pray for your help, Lord Jesus. Pray for your help, Lord Jesus. Any destruction of the enemy against us, Lord Jesus. We have the Lord.
Against us, Lord Jesus, we have the Lord. Let it be reversed. Let it be reversed. Any diabolic intention, any evil plan to God, against us, Lord Jesus, against our life to God, to terminate our life, God. We have the Lord Jesus, Father, let them perish. Let them fall, God, in their own traps. Let them fall, God, in their own traps. In the name of Jesus, we pray that Lord, they become victims of their own. Of their own blood. In the name of Jesus, we turn it around. In the name of Jesus, let them be a divine reversal of their blood. In the name of Jesus, of their blood. In the name of Jesus, of their blood.
Our yes, Odi. Yes. Vampire. Yes, sir. Onye yadum. Yanamo tutu. Enko ye yen suru bone yen twe ho fru bone amade otu amrama ye no wato na menam enyoma bebre na ekoso omunim sa wie na ben ensamone na dosu nanso yen su ye bompa ye se de obeso ayen su no enko ne so so bitu amrama ye a ono ankasa ntom boni su bia nipa kanche editi ayen ye de mano yesu di mu ye bompa ye ye bompa ye ye bompa ye
ye bompa ye any evil plan against them, Lord, in the name of Jesus, their plans of God, they shall perish. With their plans of God, they shall perish. With their plans of God, in the name of Jesus, any conspiracy against us, Lord, alliance against us, Lord, they shall perish. In the name of Jesus, help us to fear you, Lord. Help us to walk in the fear of the Lord. Put upon us, Lord, the spirit of the fear of God, that we walk with Lord Jesus according to your will. We walk with God in the fear of God. We walk with God. We take decisions in heaven and heaven. Let us be inspired by the fear that we have, Lord. For you, Lord, help us with your spirit on the fear of God.
And unto our Christ, and unto our new world. Let us see Jesus Christ of every prayer.
Yes,
sir, I say. awon bia asori awie mrewei ani ye di esi empesi etumi koyanim o mpesa ye tenase wo boni mu no ye bompa ye ye chichiri wo mu ye bro mu ase ye twifa wo so o mu shishi o mbibia anya kwa ye bompa ye
in the name of Jesus we bind them, we bind them, any force, any enemy, any power of darkness whose intention is to fight us, we declare, oh God, let them be bound, let them be bound, let them be bound wherever they are, let them be bound in the name of Jesus. We bind them, we bind them, we bind them, the enemy and his God, the atmosphere, the enemy of the progress of man. We bind them in the name of Jesus. We declare, oh God, that they will not have their way in our life. The God, Lord, shall not materialize in our lives, Lord. It is your will that shall materialize in our lives, Lord. Whatever effort you put in to cause us to derail, we come against it in the name of Jesus. We shall not derail, we shall not deviate from the ways of the Lord. We declare, oh God, we'll lift a prayer against the enemy. We'll lift a prayer against the enemy in the name of Jesus. That they will come in by one way, but in several ways, they shall be put to flight. You said that one shall put down the flight, two shall put 10,000. As we lift a prayer, we put them to flight. We put them to flight. In the name of Jesus, we resist the enemy. For your word says that we shall resist the enemy, and he shall flee. Therefore, by prayer and by faith, we resist the enemy. We resist the enemy. We resist the enemy. We come, oh God, to you this moment. We pray and ask for the spirit of wisdom to rest upon us. The spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of understanding, the spirit of the fear of the Lord. Father, let this spirit rest upon us, Lord Jesus, that we will not be misguided, oh God. That will not be misled, oh God. Pray that, Lord Jesus, you bless us, oh God, with wisdom, 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 to navigate the world, to navigate the earth. In the name of Jesus, we pray for your wisdom. Let us move, oh God, under the inspiration of the wisdom of the Lord, under the inspiration of the knowledge of God.
Yes, in the name of Jesus. Yeah, bomb pie. Easter say, and I say, BB say, no, be too quiet. I'm one inch shiny at the age of chum. So be too quiet. So be quiet. A honey how, or fruit cow, on I'm quiet who, or Timoto so, baby, or be Fabia, yes, sir, at the Bible. And I can say, so, I'm crying. Yes, to Christo Dim, yeah, bomb pie.
Oh, yes, oh, yes, Father, we lift ourselves unto you, Lord Jesus, and we pray that, Lord, that you keep us, Lord, that you keep us, Lord. We pray for your divine covenant, Lord, even as we move, Lord, as we journey, oh God. Embark on the journey, Lord. We pray, oh God, Jesus, that you will keep us, Lord. That you will watch over us, Lord. That you will protect us, Lord. That your angels will keep charge over us, oh God. That no plans, no sharp of the enemy, Lord Jesus, shall work, oh God. In the name of Jesus, if we find ourselves in our mouth, Lord Jesus.
Oh yes, to him. Yes, Christo, ni wo no. Ni moja no ne boye din. Nti men kasa me dia sa dia we aka me home nti mi jan. Da bi en kasa. Ma emoja no empty pad de kroni firi ho. Isan sa okosoro ba fom. Wo da wo ho. Wo da na etwe ho. E men dru so obra. Wo di sa dia na ji wo ho sa na wo di abo ho sa fo hini sa. Na wo de ko. Da bi mo ni mre na bompae ba bia wo bia ani ye mompae se urade nye wadon un chai sadie no media sa na metie media aka me ho media sei un chai sadie no un nante ye urade nye wadon un mu abrabo papa se yesu christo pie sabre ya un so ka ho se urade tun sa fro a un so ko ba bi papa sa on mo mi sha o mu boa o mu bedi gugu ma woni mre na bompa e time no woni mre na bompa e woni mre na bompa e
renounce the God any hidden sin, renounce the God any addiction, renounce the God anything, Lord Jesus, that has come to save us, renounce the God any hidden deed, oh God, in the name of Jesus we pray for your help, oh God. God, we pray for your help, oh God, that whatever, Lord Jesus, we've been identified with, oh God, whatever, Lord, has become part of our lives, today, Lord Jesus, we renounce.
Oh, yes, we do. See me, oh, Jesus. See me, oh, Asana, Waba. Jimmy Free, Ayasi, Ibanini, Inamu, Ansana, Waba. Jimmy Free, Ayasi, Ibanini, Inamu, Ansana, Awa. Ya bompa ye ya bobu gasesi ana ya wi anya urade nkasa pa onji o fi bibia wa shemwa bedu sabri onza ompe sa anyo mani ntino ka kire abraham se onfiri na busu obi kura tim gasa ye de efie de sa na tie start time kitua bi na dasuru no ya kan bibi a chere urade kan bibi chere urade ya wi o kan bibi chere urade ne ne nkasa dia wonim se haw no ka chere no onji umfrim onji umfrim onji umfrim onji umfrim ani urade nkasa 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 ani urade nkasa
from any sin, oh God, from any sin, oh God, from any sin, oh God, from iniquity, Lord, whatever we are wallowing in, we pray that, Lord Jesus, that you save us, Lord, save your people, redeem us, Lord, save us, Lord, redeem us, Lord, redeem us, Lord, we are drowning in sin, but we pray, Lord Jesus, that you show us mercy, that you redeem us, you rescue us, in the name of Jesus.
A man I born a chino, a moon a yanya yarosa. Baby, I won't saw yarn and near Radin Casa. Why else I know the Atoha mam? And then in come one some. A woo, O bao, Ukuno, Ujiro, O mammyo, O papa, ya bomb any bristle. Can we be sure, Radi? Can we be sure, Radi? Inside the world, the Roy Caladas, the Roy Caladas, the Roy Caladas.
Right now, Lord Jesus, let us experience
the right color that side the border. Should we can I the right color that side the border? Should we can I the right color that side the border? Should we can I the right color that side the border?
So we can lay the side of the body. So we can lay the side of the body. The otu amuna ma ye yediri tum.
Jesus.
Ba bia obi gina kanchi ti aye ye dane ma no. Ye bom pa ye ni bris. Ye bom pa ye ni bris.
Ye bom pa ye se
oni. Ye nyire wo die chat o. E pa ye chat o ni ye nyire ya.
25. We shall be preserved, O God. We pray for your preservation throughout the year 2025. We shall see 2026. We shall experience 2026. We pray that you sustain us. You pray that, Lord Jesus, that whatever the enemy will throw our way, O God, may you help us to overcome. In the name of Jesus, your word said that you will never leave us. You will not forsake us. We pray that, Lord Jesus, that you will not leave us. That you will enforce your word in our life. Throughout the year 2025, that your word shall be enforced in our lives, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. All the months ahead of us, we ask the Lord, let it be a smooth sail. In the name of Jesus, let us be sincere. We will not dash our feet against any stone of God. We will not stumble. We shall not backslide. In the name of Jesus, our fire, O God, shall not be slowed. In the name of Jesus,
we shall soar. Ebra di anim na ewo no. Obi ma na anim nsa anko sarada. Men hwe dia wona mu. Ade bi wo ha wo hu se ah. Enti be ye ye ni. Enti e den ni. Na o de sa so na bibi kese wo anim. Fo ni tu papa kese no so. Bibi ani ho ntumi nye. Ofri titi se dia wote. Obeko so aye ti se dia wote. Once sa da. Enu ti dia da wa kuma so no. Ebra ye bo mpa ye no. Pe se o di wa kuma di mpa ye ne chi. Fansato wakumasu. Fansato wakumasu. Na jini di. Oye titibutai. Wawusunu huwa na asamaba. Enti setu mibi na ni udiye siye. Se inipeduyane nebisi wabra. Obetu miya yini yina. Katuwa nina ya mumpai. Ohine ewa Yesu Kristo dimu.
Amen.
Yempo yedi kanse wani monyam sa oyeye dia.
No, Jesus.
Na ye nante nante ni eba wanim na ye jiwu nsira. Efekeke. Sa de tibi aye du na ase a na ye hu nsanchene.
Oh, Jesus.
Ye da wase ohene. Ye da wase ohene. Enne ye bo mpa ye. Wo Yesu Kristo dimu. Obi biara sa wanim ha. Sa wo echirichiri. Abrochiro. Amanonio, online, yo, radio, so, YouTube, ye vie no nisu beti yo, ye bompa ye, ye fa tumi bia, do mumo yesu dim, se tumi bi, ani nipe bia di esie, adi abedu sabre ya, wa rade, tumi bi ntumi bon santu. Dia nipa ne hwehwe no, ye pesa wo ye wo yesu dim. Eya ya nsa.
Oh,
em bongura nipa. Sanchenyansi. 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 Aho kire.
Ye
twutwam. Yesu dim. Ye twutwam. Ye twutwam. Ye twutwam. Ye twutwam. Ye twutwam. Yesu dim. Dia ye hwehwe no ma ye nsanka. Fa ye kwa ye nim. But you want the old uncle for you. Every titty out that so yen in there. My own idea. The all power, man, our rear. The all pet and ma money and ma. Man and ma. Said to me, be near movie, dear, see ya. The chief fan so. Yes, and she say, I did beer. Umeshe. Ebersi and Saka. She and ma. Sha awari and monyam shepa and monyam shepa bi e kwama ye bi e kwama ye wo de new market se e na wo ye
yɛda w ase sɛ wobɛtie yɛ mpa ɛbɔ saa berɛ yi na wobɛyɛ anwanwadeɛ wɔ yɛmpaɛwɔ yɛasetenam yɛabrabɔm yɛanam ɔtotuom deɛ ɔbɔnefo akyekyere yɛsane biribi biara wɔde akyɛ baabi yɛyi sɛ ne nan su so a yɛde gya hye ne nan asɛ ne nsa kita mu a yɛde gya hye ne nsa yɛgye yɛ biribi pa bi a yɛade akɔdi baabi yɛgye o yesu dim o yɛgye 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 o nneɔma akɛseɛ na woyɛ deɛ wɔwɔ ma yɛma yɛhu ma yɛmfa yɛni hu yɛnka nhyɛ da yɛnim sɛ nnɛ wayɛ nneɔma akɛseɛ yɛde yɛni kɔhu ne abɛka de ahyɛ nhyira nka wo dini sɛ ɔyɛ mpaebɔtiefoɔ wɔ yesu kristo dim amen.
Yɛwɔ atiefoɔ deɛ mmerɛ bɛma ho kwan a na yɛde abɛdwiri yi nyame nhyira wɔ bebree sɛ wonya mmerɛ ɛtie nyame asɛm a ɛfiri bishop mavis opoku agyeman a ɔda asafo a yɛfrɛ no able god believers assembly a ɛwɔ nkwan abrekuma farmel kɔ baeɛ. Sɛ wopɛ sɛ wo ne bishop kasa a wobɛtumi anya no wɔ whatsapp call so ɛwɔ saa number yi so 0243983364 0243983364 na wotwe sɛ nne nso for afidie no to ha ne tie nyame asɛm kron a ɔde bɛfa nakoa so abrɛ yɛ nyame nhyira wo sɛ wotie yɛ.